Ngiyakhumbula ngesikhathi nginikela kuJesu ngisemusha. Ngazizwa ngimncane uma ngiphathola abantu abangcwele engangiphakathi kwabo. Ngiyayibuza kaze wena ukwazi uzizwe kanjalo. Angibingelele, phinde ngamukele futhi engosini eFresh. Ngingusibonelo BT Ngema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Uyazi kanjani lokho? Ubuka abantu abakuzungezile, qedwe uyiqhathanise nabo. Yebo abanye babo abekho lula, kodwa abanye babo kumnandi ukuba seduze kwabo be-smart bengcono kunathi. Kwesinye isikhathi kungaluthela ingcindezi yomqondo. Ebese ukwenza into zedlulele, nakhu sengiqhamuka mina ngiyimje. Ngizothi kuwe, uNkulunkulu uletha isipho sokuphila okuphakade kwamahhala uma ukholwa kuye. Kodwa akube mina ngimuhle ngokwanele, mhlambe cha. Umphostoli uPawuli uphendula lo mbuzo kunye ngesikhathi ekhuluma ngokuvuka kaJesu nokuthi futhi labo bakholwa nguye bayovuka sokulumbe ngokungunaphakade. Nakhu la asho khona. Eyokuqala kwabaseKorinte 15 verse 9 no-10. Ngokuba mina ngingomncinyane kubapostoli engingafanele ukuthiwa umpostoli ngokuba ngazi ngelibandla likaNkulunkulu. Kepha ngomusa kaNkulunkulu ngiyikho engiyikho. Nomusa wakhe kimi awubanga yize, kodwa ngasebenza kakhulu kunabo bonke. Kepha kusimina, kodwa umusa kaNkulunkulu okimi. UPawuli wayizingela amakholwa, wayemubi engomncane kunabo bonke abancinyane. Nokho sikule minyaka engu-2000 sifunda khona kanye lokhu akubhala. Uma ukholwa nguJesu unekusasa elingunaphakade. Ayikho into okuyisemumva lakho engakwaphuca lokho. Ngakho ake sithole nasi isambulo. Sekuyisikhathi sokulahla lokho kuzizwa ungomncane ongafanelwe lutho. Amen. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Okuyithwala devotion efresh insuku zonke sithumele iWhatsapp kwinombo lethu ethi 0677060077. Kungenjalo ungene kuwebsayithi yethu kuningi okuzokubusisa www.freshzulu.co.za.